Uganda. Imo vija vija viche nini, ombi langu ruma tu, ombi langu ruma tu. Ana nijua inanda. Imo vija vija viche nini, ombi langu ruma tu, ombi langu ruma tu. This weakness I know you know, secrets I bear before you. Baba, baba, oh. Baba nateseka ndani, moyoni nachomwa sana. Baba nateseka ndani, moyoni naumwa sana. Vile 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 uliniokoa, naomba tena uniumie. Siri za ujinga zikwishe. Foolishness, wengine don't know that I cry. Every night, yes I grieve. Siwombi gali ama mali, naomba uhai wa milele. Ana nijua ina ndato. Nimo vija vija viche nini, ombi langu ruma tu, ombi langu ruma tu. Ana nijua ina ndato. Nimo vija vija viche nini, ombi langu ruma tu, ombi langu ruma tu. Nilijiita ama oliniita, mimi ni mteula ama kujifanya. Cause you say left I go right, when you say east I go west. Who am I, who am I? How many just waste of time? Who am I, who am I? How many just waste of time? Hakuna hana tofi number, ninge piga piga ni mustaki uko. Maybe ange nieleze ya mbona mbona huda ife mezidi. Lakini hiyo yota tuna, hombie mebaki uruma. Lakini hiyo yota tuna, hombie mebaki uruma. Ana nijua ina ndato. Nimo vija vija viche nini, ombi langu uruma tu, ombi langu uruma tu. Ana nijua ina ndato. Nimo vija vija viche nini, ombi langu uruma tu, ombi langu uruma tu. Mungu, sina zawas ila wewe. Tegemeyo langu ni wewe. Mutetezi ni wewe. Kwa hivyo Mungu, sina zawas ila wewe. Tegemeyo langu ni wewe. Mutetezi ni wewe. Kwa hivyo Mungu, sina zawas mimi. O sipuni saidia. Hivu nimekwisha hey. Tegemeyo, tegemeyo, tegemeyo ni wewe mwenyezi. Tegemeyo ni wewe mwenyezi.